Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibikibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibikibitatu, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarije ari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Gwema. Dakosta Nyabyenda ni umuhanzi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, umaze igihe akora umuziki gakondo. By'umwihariko ni umutwe udatinya kubivuga, akunze no gukangurira abandi batwa gutinyuka bakajya babivuga bemye, kuko asanga byatuma umubare w'abatwa bazwi umenyekana aho guhora bitwa banyamukeke. Nyabyenda yamenyekanye cyane mu mbyino zo guhamiriza cyane mu itorero Urukerereza, dore ko yaryinjiyemo akiri muto, nyuma yakomereje mu itorero Indahemuka. Muri Canada aho atuye yakomeje kubyina, ariko noneho atangiza na gahunda yo kwigisha abana ndetse n'abanyamahanga kubyina. Dakosta Nyabyenda niwe mutumirwa wacu mu kanya turaba turi kumwe.
Nyabyenda barimba mu ntera igitaramo ntarimo kiswa na gahinda, imbaraga z'abahungu mpora n'inkubito n'inkubi rimwe wasize na kubanza batari umutwe bagahunga ati nyera yareze nimba icyo ni kigoti, icyo ni kigoti, yewe kigoti, kigoti we.
Iyo ni indirimbo ikigote y'umuhanzi Dakosta Nyabyenda. Dakosta Nyabyenda ubu abarizwa mu mujyi wa Ottawa mu ntara ya Ontario, aho ni mu gihugu cya Canada. Nyabyenda turi kumwe kuri telefoni, wiriwe neza, waramutse neza aho ngaho mu gihugu cya Canada.
Muraho Edi.
Amakuru ni meza cyane. Mwebwe mumeze mute? Imbeho muri Canada yaba yagabanutse?
Imbeho yagabanutseho. Ariko yari maze iminsi tumeze nabi.
Iyo ni indirimbo yawe ikigote, imwe mu ndirimbo nyinshi umaze gusohora. Usibye kuririmba, urahamiriza, ucuranga ibikoresho byinshi cyane. Nyabyenda Dakosta ni muntu ki?
Nyabyenda Dakosta, murakoze cyane ku abanza gushimira ijwi rya Amerika rimpaye uyu mwanya kuganira ndetse n'abatwumva n'abanyumva. Nyabyenda, ndi Nyabyenda Donati Dakosta, ni iby'ubuhanzi. Hanyuma ndi umuntu wavukiye mu ntara y'Amajyepfo, Nyanza, murukari niho narerewe
warerewe ibwami
narerewe ibwami
urakomeye
niho narerewe niho navanye umuco gakondo niho na amashuri yanjye niho nayigiye nize ibintu by'umuco gakondo by'umuco nyarwanda byose byose nta kintu utambaza ngo noye kutagusobanurira.
Twibutse abantu ko Nyabyenda nubwo wavukiye ibwami ariko uri umutwa.
Of course hari ikintu umuntu adashobora kwibagirwa.
Byagenze gute kugira ngo wisange aho ngaho?
No, ubuzima cyangwa se no kuvuga uti ukareba kure uzi yuko kera batwitaga abantu tutareba ku ijuru ngo ntabwo tureba hejuru
kubera ubugufi se
kubera ubugufi ni bamwe niko batwitaga ariko burya baravuga ngo inda ibyara mweru na muhima. Aba hari bamwe bagomba barebye hejuru mu cyiciro cyanjye.
Nawe uri muri abo barebye hejuru?
Yewe ndi mu bantu barebye hejuru.
Usibye iryo zina gusa hari andi mazina menshi cyane mwagiye mwitwa.
Ubundi buriya izina umutwa ntabwo ari ubwoko. Izina umutwa ni umutware kuko bari abatware ibwami. Kuba twumva ntibumve yuko nshobora kuba nzanye ingengabitekerezo y'ubwoko. No, ni ukuvuga ngo umutwa ubundi yitwa umutware kuko yabaye umutware ibwami mu Rukari. Niko amateka ubundi abivuga buriya.
Nyabyenda rero ubukira mu Rukari, wavutse mu muryango w'abahanzi, watubwira muri makeya umuryango wawe n'isano ufitanye n'ubuhanzi n'umuco nyarwanda.
Yes, papa yabyinaga mu itorero yitwa Ishyaka. Yari ry'umutwe wabaga mu Rukari.
Ubu ni bwana na Mbajimana Rusizana.
Rusizana. Hanyuma na mama nawe yarabyinaga bisanzwe ariko papa ni wowe wari ukomeye. Hanyuma nyuma yaho rero tuvutse niki papa aba ari we uduha kujya mu murongo wo kubyina. Nabyinye mfite nk'imyaka kuva navangira ngo natangira kugenda nibwo natangiye kubyina.
Ibyo byose papa wawe yari mu itorero ry'igihugu, yari umuntu ukomeye cyane mu bijyanye no kubyina, agomba kuba yaratembereye ibihugu byinshi cyane.
Icyo gihe kuri izo ngoma ntabwo bagendaga. Ntabwo batemberaga, iyo bagendaga bageraga nka za Uganda, Congo, ariko ntabwo barengaga nkatwe nk'uko twebwe twa mu gihe cyacu twagiye hirya no hino.
Urakuze rero, ubaye umubyinnyi kabuhariwe, winjiye mu itorero Urukerereza, byari ryari?
Natangiye mu Rukerereza nagezemo muri 86.
Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe ndibuka ngeze imyaka, icyo nibuka ni uko nari ntaragira imyaka yo gufata irangamuntu. Icyo gihe irangamuntu wagomba kuyifata ufite imyaka
18 cyangwa n'itandatu.
N'itandatu.
Uryinjiyemo rero?
Ryinjiyemo rero, ariko ubwo mbere yo kwinjira mu itorero habanzaga icyo bita amarushanwa yo kuva muri sivire segiteri, komine, superefegiteri. prefecture ujya muri
mo
mo mo rwego rw'igihugu ne urumva nini n'amashuri n'amashuri ne
n'amarushanwa
n'amarushanwa akomeye cyane ya ayo yose rena giye nyatsinda
ubugeze mu rukerereza
mageze mu rukerereza
ubwo icyo gihe rukerereza rwafatwaga nka nirwo niryo rya ritorero rikomeye cyane mu gihugu
mu kinyereya niyo yari bare national ya niyo yari bare national y'igihugu iyo wayigeragamo rero wabaga aho ngaho ugeze mu rwego nk'uko umuntu yavuga uti ndize ngeze kuri ndangije
na uraminuje ugeze muri doktora
mvuye muri universite ndashaka kumenya PhD ndashaka kujya muri neno aho ngaho rero ugeze mu twageragamo ubwo habaga ibindi noneho byo kwiga bindi kugira ngo ugire PhD
ibyo ni nk'ibi
kumenya kubyina kubyina ntuza imbyino z'igihugu hose iprefecture zose intara zose ukamenya kubyina ibyinimba ukamenya kubyina ibyo ku nkombo ukamenya kubyina ibya ku Kibuye ukamenya kubyina ibya uko wasaga nkaho byabaga bite nyine ni doktora byabaga biteye ubwoko ukamenya gucura kubyira kuvuza ingoma ukamenya gucurangisha inanga ukamenya gucurangisha umuturi icembe ibyo byose wagombaga kubica mu uko byagenda kose
hanyuma se iyo utagira ababyeyi nabo bari babirimo kugira ngo baguhatire kubyiga wumva wari kugera ku rugero wagezeho
no ababyeyi baramfashije cyane bandemo inkunga nyinshi ikomeye rimwe na rimwe byari bikomeye kubera yuko nari nkiri n'umwana rimwe batwigaga badukubita icyo gihe rimwe bakadukubita ukavuga uti mbivuyemo ariko wagera mu rugo umubyeyi akakubwira ati no ariko na papa nuko yabaga mu batoza banjye
hari abashobora kuvuga ngo yarakuberaga
oya ntabwo yambiraga kuko nagize abatoza benshi cyane bagiye batandukanye
kandi icyo twakwibutsa abumva radiyo Ijwi rya Amerika muri aka kanya ni uko Nyabyenda Da Costa tuguhojeje ko mu minsi ishize wabuze umubyeyi wawe mama wawe ukomeza wihangane
Ijwi rya Amerika murakoze cyane kandi n'abavandimwe n'abatwumva nta kundi sinabashije kumuhamba sinabashije kumutabara kumutabaza ariko abaturage baramutabaye uwo muco ndifuriza abanyarwanda ko bakomeza barakoze ababikoze
urakoze cyane Nyabyenda turaganira guma kuri telefone reka duhe n'umwanya bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika nabo bagire icyo bakubaza kuri telefone mfite Vincent wiriwe neza
wiriwe neza Tomate Kamerina
ni Edi Rwema
Edi Rwema
uri hehe
ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo
ikibazo cyawe
ndamukereza umutumire nibyo koko kandi turamwishimiye nagira ngo mubaze ese ko numva yagize amahirwe cyane adashobora kwiga no mu bo bavukana bose uko bavukana baba bayagize amahirwe nk'ayo bakiga ikindi mumbarize ese yaba yaratangije ibihe bikorwa kugira ngo ateze imbere abo abandi basigaye twebwe tubita abasangwa butaka cyangwa se abashigajwe inyuma n'amateka iwacu hariya ku ivuko mu ntara y'amajyepfo niko tubita yaba ageze ku ruhe rwego rwo guteza imbere abandi baba barasigajwe inyuma n'amateka nyine amateka asize inyuma ko leta igenda igerageza kubazamura bakiga ariko cyane cyane mu byaro iwacu aho tuvuka n'ubundi ntabwo biga neza igihe ugereranyije nari ndimo ndamubaza rero nimba ari urwego runaka agezeho atubwire nk'abantu yaba amaze guteza imbere bakaba bamaze kurangiza mashuri yisumbuye yemwe na kaminuza cyangwa se ku bikorwa nk'ibyo kuba bakwiteza imbere. Ikindi kibazo namubaza ese aho ngaba muri Canada dukurikiza imigenzo y'ibihugu runaka hari abandi bantu abona baba bameze nk'abashinganye inyuma n'amateka. Ibyo ni ikibazo cyansubiza. Murakoze.
Urakoze cyane Vincent. I Kigali mu Rwanda byinshi mu bibazo akubajije Nyabyenda, nari mfite gahunda yo kubaza uko ikiganiro gikomeza, ariko gerageza usubize Vincent uri I Kigali mu Rwanda.
Yes Vincent, urakoze cyane ku bibazo mbajije igerageze mbisubizeho kandi ndashime y'ukuri no mu ntara y'iwacu ku reka wenda mbere kucyo uvuga uti waba hari icyo wakoze cyo guteza imbere na nabo n'ab'iwacu n'iki n'iki. Yes barahari bamaze kurangiza university kaminuza I Butare barahari na imibare irahari na senateri ubahagarariye muri guverinoma y'u Rwanda imibare yayitanga turavugana byose birahari iyo gahunda rwose iriho kandi twize yuko ndizera yuko izakomeza kugira ngo bakomeze batere imbere.
Ariko yaravuze ngo ikigaragara nuko nawe aho atuye akibona benshi badashishikariye kujya kwiga bibereye mu rugo, abo wababwira iki niba bakumva akakanya?
Aho ngaho ni hahandi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akangurira abayobozi ati nimugende mu byaro mukangurira abaturage kujya kwiga, mukangurira abaturage imyumvire yo kugira ngo batere imbere. Ibyo ngibyo ni ubuyobozi bwo hasi bugomba kubikora. Ntabwo ari cyo uzava muri Canada ngo ngiye gukangurira umwana w'umuturage w'umutwa uri hasi aho ngaho ngo nanjye kwiga. Yewe nshobora kumwohereza imfashanyo y'amata, imfashanyo y'icyo kurya, imfashanyo y'iki, ariko ubuyobozi bwo hasi nibwo bugomba gukangurira abo bantu kandi by'umwihariko bakabishyiraho imbaraga. Nicyo nkangurira ubuyobozi bwo hasi cyane.
Hanyuma yarakubajije aho muri Canada hari abantu ubona mushobora kuba mufitanye isano cyangwa se amateka?
Yes. Abasangwa butaka Canada ni nabo bene igihugu nyine abasereka n'abasangwa butaka nk'uko n'abasangwa butaka bo mu Rwanda nabo ari bene igihugu n'ahangaha baruzuye
n'abatwara
mu mateka ya Canada biranditswe birahari yuko ari bo bene igihugu kandi bagerageza nabo kubafata kubera kuri ibyo bihugu byateye imbere bagerageza kubafata mu neza cyane ngo kurusha iwacu.
Nyabyenda, ariko nanjye urabizi ko muri Canada aho ngaho nahabaye abo bantu nk'uko amazina bahabatwa tuvuge nko mu Rwanda naho ngaho arahari ni abantu basigajwe inyuma n'amateka. Iyo urebye imibereho yabo ni imibereho iteye ubwoba, nubwo muri iki gihe leta iriho ya Canada igerageza kubasaba imbabazi ku mabi yabakorewe no kugerageza kubateza imbere.
Yes, urabona n'abantu nabo bakandamijwe n'amateka y'igihugu babirirwa babasaba imbabazi ariko usanga nabo batabayeho neza. Aho bikaba ikibazo cy'uko abantu abashubijwe inyuma n'amateka bagenda bahura mu gihugu icyo ari cyo cyose bagenda bahura n'ibyo bibazo, ahubwo kuki icyo kibazo kikiriho ku isi?
nyabyenda guma kuri telefone reka dufate na Michelle wiriwe neza
wiriwe edirwemo urakomeye
nda uri hehe
ndi ikamunyano munara ya majeto
ikibazo cya
nitagira ngo ngana mushuhuje kandi ari kundamuje ni numvise asa nkuhamagarira abashigajwe inyuma y'amateka ngo gukomeza kwitwa abatwa sinzi impamvu atanze ahari ntabwo nari kwikimiza ariko ndagira ngo mubaze aheruka mu Rwanda ryari kubera ko hano mu Rwanda ije yo kuvuga ngo abatwa abanaba byagiye nka mutumo wa kinyoni
ibyo yabivuze twumvikane yavuze ngo ntago agambiriye kwitwa ko arimo guhembera amacakubiri ashingiye ku moko n'ukuntu abantu bitwa ariko we ntago nanone ahisha ko ari umutwa
kwishimbere yo ngo umutwa agiye numva
ntago ari ukubishyira imbere ntago ari ukubushyira imbere aremera ko ari umunyarwanda ariko nanone ntabwo ahakana ko ari yavutse ari umutwa yes
akora ka nkihorere reka ni mwaza kandi kabazo ka kabiri yes aho muri Canada aho ni aho ari mbega areberera anatwa biwabo inyanga gusa cyangwa se afite igitekerezo cyo kuba yarambura amaso n'abandi bari mu gihugu hose murakoze cyane
urakoze nyabyenda
koze muntu wacu mu ntara y'iwacu aho ngaho najyaga mpaca cyane njyewe ku kibazo wari ubajije rwose ntabwo nk'uko akushubije Rwema ntabwo ndi kugambirira icyo bita kari nasobanuye ngo n'ubundi kera ntabwo umutwa ari ubwoko yari umutware hanyuma babihindura ubwoko ntabwo ndi kuvuga ngo bigaruke ngo umutwa oya nkuko Rwema abigusobanurire yewe ndagira nkubwire yuko ndareberera ni nko ku isi yose ahubwo abasanga ubutaka bwo ku isi yose ku buryo bashobora kwiteza imbere ahubwo mfite na vision bishobotse nko muri 50-50 kuki bakomeza kwitwa abashigajwe inyuma n'amateka wayi batabitavaho bakaba nk'abandi ariko icyo gihe ni imbaraga nyinshi z'amareta y'isi yose bagomba guhaguruka kugira ngo abo bantu bave muri iryo curaburindi rihora ribasubiza inyuma n'amateka
nyabyenda reka twikomereze tuganira ku bijyanye n'ubuhanzi impano zitandukanye ufite warutubwiye igihe wageraga mu rukerereza hanyuma uza no gukomeza ujya mu itorero Indahemuka
yes nageze mu rukerereza ndukinamo kugeza muri za 1991 twagiye mu Bufaransa tuzenguruka Bufaransa bwose tugera no mu Bubiligi tuhamara hafi mezi abiri tuyobowe na nyakubahwa Zanavurikiye Inka Jean Baptiste niwe wari diregiteri w'urukerereza w'urukari i Nyanza tugaruka mu gihugu turakomeza hanyuma twagombaga no kongera kuzenguruka ariko akenshi nazengurutse ari uko ari uko ngeze nyuma y'intambara ya
nyuma ya jenoside nibwo winjiye mu itorero Indahemuka
yes
wari mazemo igihe kingana iki
nyuma jenoside nyuma ninjiye mu Ndahemuka mbatoza ibyo mu Rwanda nabo bari bafite ibyo bavanye hirya no hino kuko bari ni itorero ryari rifite bavuye muri Zaire, bavuye muri Burundi, bavuye i Bugande. So bafite nabo ibyo bafite nanjye mbaha rero ibyo byo mu Rwanda. So turabihuza nibwo indahemuka zahise zigira powers yindi mu buryo bw'umuco.
Bihumbi 2005 uba uvuye muri Afurika uje ku mugabane wa Amerika ya ruguru.
Bibiri na kane nibwo nagiye twagiye muri Amerika na Jean Paul Saputo. Tugiye kwerekana igikombe cya Kura Award yari yabonye.
Hanyuma
turakomeza muri Amerika. Nyuma yaho nibwo naje kuja muri Canada.
Muri Canada se ubuzima nk'umuntu mushya utamenyereye urugero imbeho, utamenyereye umuco, utamenyereye indimi zivugwaho, byari bimeze gute?
Byarangoye cyane. Urumva ntabwo twigeze twiga amashuri mu gihugu cyacu, kubera amateka nyine nk'uko rya zina ryacu. Ariko kubera yuko papa wanjye yari yatumye tureba hejuru tukareba kure, bajyita kwiyaranja. Baravuga ngo umwana uvuka uturuka igitarama na Butare ngo avukana angahe?
Atandatu yisumbuye.
Yisumbuye ubungubu yabaye na menshi. Nacyo kayo rero navukanye, ariko byabanje kungora kane.
Wideburuya utazi ururimi byabaga bimeze bite?
Ikiza cy'ibi bihugu baguha baba bafite abantu bagusobanurira kugira ngo urabizi nawe. Ukavugura mu rurimi rwawe hanyuma bakagusobanurira.
Ariko ibyo ngibyo babigufasha urimo kugerageza kwinjira mu buzima cyangwa se ushakisha ibyangombwa ibintu nk'ibyo, ariko rimwe na rimwe mu kazi ukenera urwo rurimi, ukenera kwandika muri urwo rurimi, wabigenza gute?
Ujya mu ishuri, ukigera muri iki gihugu ujya mu ishuri, ariko urumva byarangoye kubera yuko iwacu ntabwo nigaga, ntabwo nigeze niga. Njyewe narangije icyiza nuko narangije, ntabwo narangije uw'umunani, nagarukiye mu wa 6. Hanyuma ibindi nkurikirana iby'ubuhanzi i Nyanza. Ariko nabashaga kwideburiya kwandika, nabasha kwideburiya gusoma. Hanyuma rero ndangije ngeze hano njya mu ishuri ry'Icyongereza, Igifaransa. So ntabwo nshobora kukivuga nk'aba hano, ariko n'ubu ntabwo nakivuga nk'aba hano, ariko ndakivuga kandi ndagisoma.
Ubu ngubu icyangombwa ni uko ushobora gutanga ubutumwa ku muntu akabwumva, kandi nawe yaguha ubutumwa ukabwumva.
Nanjye nkabwumva, yes. Nicyo nanakangurira bene wacu yuko nk'ukuntu leta y'ubumwe bwacu ibakangurira guhaguruka kujya mu ishuri kugira ngo nabo bagire icyo bigezaho badategereje uza kibagezaho. Icyo ni cyo nshaka. Mbonye ubushobozi bwo kugira ngo mbakangurire icyo kintu, mbahagararire, mbigishe abo ngabo bakiri muri ibyo byaro batari bajya mu ishuri. Bagomba kumenya ishuri icyo ari cyo n'icyo rizamara, nabo bazabyara kugira ngo batazongera kuza nabo bitwa abashubijwe inyuma n'amateka, nabo bazahura basubizwa inyuma n'amateka kubera icyo ari cyo.
Nyabyenda Dacosta guma kuri telefoni reka dufata abandi bakunzi ba radio y'u Rwanda America. Thierry wirwe neza.
Wirwe neza idi.
Uri hehe?
Ndizumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe.
Ego mwanze munda mukirize umutumire ariko kandi nandi ndatangwe ndamuhoza numvise ko yabuze umuvyeyi.
Yarakunze.
Ego edi muri kese muri bino bigo by'abantu bya Afrika arabantu umugwa w'abantu twakunze kubona ukumigwa nibaza rero n'abatwa barimo ariko rero je nfatiraho ndi ubundi ukaraba abatwa uko babaye urabona ko bakira abantu bikumiriye abantu koko batagisa badakunze kuba hamwe n'abandi naho babaye baguma bahimuka ugasanga twebwe iwacu ibyo bakora bakora ibintu kenshi byo kubumba inkono ariko ugasanga amashuri ntibayijukiye nagomba rero mumbarize umutumire yavuze yuko atagira kugira ngo akangurire bene wabo kujukira kujya mu mashuri kugira ngo bagire icyo bimarira aravye kumbura amakuru aramushikiriye ari avuye mu gihugu cy'iwabo akomoka mu Rwanda aravye aho biteye uwo munsi abona abatwa bagenzi be uyu munsi bateye intambwe ishimishije hanyuma akabazo ka kabiri abona nimba leta y'u Rwanda yabitubwiye ko ibishyiramo kigora abona kigora leta ishyiramo ko bagashemeye hanyuma yatubwiye ko yigeze kandi ari nabyo akora noneho mwabivuze ibi by'ubuzima bw'ubuhanzi yavuye ko abikoramo ibikorwa bitari bike nagomba ndamubaze akibitangura nawe yigeze yiyumvamo yuko ibikorwa bye bidashobora kwakirwa neza kubera ko ari mu bantu bamwe bakumiriwe mu buzima bwa kera hanyuma hari ikintu
yego
hari ikintu nari ngiye kumubaza arazi abatwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda naho koko imyaka inyishura sindabizi ko aza kuvuga yuko ubuzima yabayemo bushemeye arabye mu by'ukuri haracyari igikorwa cyo gukora nyine hari umugambi afise hari ikintu asategekaniriza bene wabo ashobora gukora gushinga ishyirahamwe cyangwa ikindi dushobora gufasha bene wabo kugira ngo bashobore kuva mu ngorane barimo cyangwa kugira ngo bashobore gutera imbere.
Urakoze cyane Thierry. Mu mujyi wa Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi. Reka dufate na Rurinda wirwe neza.
Wirwe mwirwe.
Uri hehe?
Kigali mu Rwanda nkaba nitwa Ruhu Rwinda.
Ruhu Rwinda ikibazo cyawe?
Nambere nabanza nkasuza Nyabyenda kandi nkamushimira ko yabashije kutugezaho ikiganiro cye noneho nkaba namubaza kuba mu Rwanda bavuga ngo abatwa ni abasigajwe inyuma n'amateka yaba bimubangamiye cyane ku buryo yumva wenda atacifuza ko bitwako nanone ngo njyamubaza ahari muri Canada abona imbyino gakondo z'u Rwanda bazakira gute.
Urakoze cyane Ruhu Rwinda. Nyabyenda duhere ku bibazo bya Thierry i Bujumbura mu Burundi. Ikibazo cya mbere yahereyeho nuko ngo iyo abonye abatwa mu Burundi asanga bikumiriye cyangwa se biheza cyane ngo ese niko bimeze mu Rwanda.
Biratandukanye mu Rwanda umwe bafite programu yo kugira ngo bose babe nk'abandi bagire mu mashuri nk'abandi bagire i Burundi haracyari ikindi kibazo.
Ikindi yavuze ngo ese ubona intambwe bamaze gutera mu Rwanda ishimishije ku buryo nawe byagushimisha?
Ntabwo yari yashimishwa ntarega ntawe ntabwo iyo ushaka gutera imbere ubushaka no kongera kuyo n'ibindi ariko uko umwe ubungubu mu Rwanda bahagaze birimo gushimisha ariko ntabwo byari byagera kuri ya revo nshaka yuko nko muri vision 50-50 bashobora kuba batakitwa iryo zina ntabwo njyewe ndimo ndi ku kibazo reka kuki bazahura n'abana babo bavutse bari kuri iryo zina no bagomba kwiha igihe nuko mubona igihugu cyacu kiha vision 2020 mukaba mubona uko kiriki gisa.
Hanyuma ikindi yarakubajije ngo wa kuba uri umutwa byabyarigeze bikugiraho ingaruka mu mirimo yawe y'ubuhanzi.
Bangunze kera batazi aho u Rwanda ubu ngubu rugeze yuko nta bwoko ntaki ugasanga bo baracyari inyuma baracyari muri ibyo bintu ibyo byose ngenda mpura n'iyo mitego na n'umumura nabyo.
Hanyuma ikindi yavuze ngira ngo ni ruhu rw'inda wakubaje niba umuco nyarwanda warawukomeje aho mu gihugu cya Canada n'uburyo wakirwa mu banya Canada.
Yes, nawukomeje cyane ruhu rw'inda yaba ya ngira ngo wazamumera YouTube yanjye. Umuco nyarwanda mfite njya mu mafestivali urakunzwe cyane kandi ni uwa mbere nta n'umuziki nyarwanda nta n'umuziki wundi nka gakondo yacu kubyina guhamiriza kuririmba kuzinanga nta kintu gikundwa k'abazungu hano muri aya mahanga.
Ikindi watangiza na gahunda yo kujya wigisha abana b'abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga kubyina n'ibindi bijyanye n'umuco nyarwanda ubikora ute?
Yes, njya muri community za hano ndibaza yuko ari kumva community sinzi ko umuntu yabisobanura mu kinyarwanda.
Ni mu miryango y'abantu bakira
mu miryango y'abantu abaturage n'iki ukajya ku buyobozi ukababwira yuko ufite talenti ufite ubumenyi ubuhanga ubu n'ubu uturuka ahangaha ukora iki ngiki bakabibona bakabisesengura bakaguha iyo kohesi cyo kwigisha abana babo no kugira ngo baguhe abana babo hano ntabwo ari ibintu byoroshye nuko baba babona yuko ufite iyo talent ufite ubwo bumenyi.
Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Sylvestre wiriwe neza?
Mahoro neza.
Uri hehe?
Njyewe ndi mu Burundi mu ntara ya Muranza Kiganda.
Ikibazo cyawe?
Ego natumvise uwo muhanzi w'umunyarwanda umuryango w'abatwa nagira ndamubaze ikintu kibazo cya mbere ni iki nizihe ngorane ngurunguru bikunda guhura mu mwuga wiwe. Icya kabiri nagira mbaze ni ikihe kintu ariko arategurira bene wabo bari mu muryango umwe cyane cyane n'abanyarwanda muri rusange ko numvise avuga ko amashuri atayasuye kuyabandanya akaba ariko avuga yuko ariko arabigisha abana uwo mwuga wiwe w'ubuhanzi wo kubyina eske ariko arabategurira nabo ko bo kwiga bakarangiza amashuri nikiye yokaburira bene wabo kugira ngo babandanye amashuri bayamare ariko n'uwo mwuga bawufatanye. Icya gatatu nagira mbaze mbega ko ari muri Canada ubu igihugu kiwe agiha agaciro kangana gute aravuze yuko mu ndirimbo zose n'ibyo akora ni ukuvuga ko agumanye imigenzo y'abanyarwanda mbega arategura gusubira kugirira iyo mihango mu Rwanda ku buryo aba umuhanzi akongera akigishiriza mu Rwanda akava muri Canada cyangwa azoguma aho muri Canada. Murakoze.
Urakoze. Nyabyenda agerageza usubize ibyo bibazo bya Sylvestre nubwo hari byinshi wagiye usubiza cyane cyane bijyanye n'icyo ukora kugira ngo ufashe abandi nabo batere imbere nk'uko nawe urimo kugenda utera imbere.
Arakoze cyane. Ngira ngo icya mbere yaravuze yuko icya mbere numva namusubiza ngira ngo bimwe nabisubije ahubwo gutera imbere ntabwo ari igihe genyine ushobora kuvuga ngo ngiye guteza imbere ngo bene wacu izo mbaraga ntabwo zifite ntabwo nazibona
nafatanya na banyira byo bene kibazo icambere cyo ni ngomba kugeraho nkabigisha hanyuma nkafatanya na leta yaba ari y'u Rwanda yaba ari y'u Burundi yaba ari muri Congo yaba ari muri Uganda yaba ari hehe icyo nicyo neganya rwose bishobotse ama leta yose yampa guhehe ndi tayari yo kuza abo bantu bakava mu icuraburindi baba bakirimo kubera yuko ku mugane hari ukuntu wenda bigishwa ariko bakigishwa batitaweho by'umwihariko bakaba bagakomeza kugendera kera bavuga ngo bagendera mu kigare kugendera mu kigare rero ni nk'ibyo byose yewe numva habonetse nk'umuntu nkanjye cyangwa n'undi ubitaho by'umwihariko nk'uko wita ku mwana wawe iyo avuka agakura umubyeyi niwo umwitaho ariko iyo umuhaye undi utamubyaye ntabwo mwitaho nk'uko we wamubyaye sinzi ikindi kibazo ubwo yarabajije
ikindi ni ingorane ndibaza ko wakivuzeho hanyuma yarabaje nanone ngo niba uteganya kuzasubira mu gihugu cyawe kugira ngo ukomerezeho ibikorwa byawe
of course igihugu cyanjye ni igihugu cyanjye n'ubundi ndagikunda gikorera ho ndi umuco nyarwanda ngaragaza ni igihugu cyanjye ibyo ndirimba ni igihugu cyanjye ni imisozi yanjye ni iki ibyo byose ndateganya yuko nzagaruka mu gihugu cyanjye nkaba nashinga amashuri mfatanyije na leta n'iki nkakora ibintu byinshi cyane bituma abo bantu bashobora kumva yuko nabo nyine bari mu ari nk'abandi kuki nk'abi Burundi baguma bavuga ngo ni kimwe n'abandi oya mu Rwanda abantu bose ni kimwe so ariko habaho umwihariko
Nyabyenda hari abashobora kwibaza ngo Nyabyenda wenda ni umuhanzi cyangwa se hari abamufasha kuririmba cyangwa se guhanga kora mu ngazo gato twumve
ikigote we turabana ikere y'abagihinga we turabana naho abatagihinga we turabana ikarishe ishema ry'u Rwanda ngo yeye wararaye we turabana ibyiza bitatse u Rwanda turabana mu Rukari na Nyanza turabana nima mushira rungu we turabana ni ishema ry'u Rwanda ngo yeye wararaye we turabana
nuko ni Da Costa Nyabyenda umuhanzi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada Nyabyenda watubwiye ko wavukiye mu Rukari ubu yisubiye mu Rwanda nehe wita mu rugo
ese mu Rwanda mu Rwanda ni urugo
si usubira mu Rukari nari nzi kusubira mu Rukari
si mu Rwanda ni mu rugo kose na ahandi hose urumva nabyirukiye aho ngaho nta nubwo papa nta nubwo ni yandiyendeze cyane ndabyirukiye aho ngaho niho narererwaga niho ariko urumva na ubwo ntabwo twagiye muri detaye y'icyo gihe buzima n'ubundi ntitwabaga mu Rukari twabaga mu rugo
tubwire muri makeya
urumva ubundi aho navukiye ni ku mukingo aho bita ku mukingo ukingira u Rwanda twavaga ku mukingo tujya i Nyanza niho n'ingabo zarindaga umwami zabaga ku mukingo so ni ku musozi rero ureba mu Nyanza narakubititse ntabwo icyo gihe habaga icyo bita gupfunyika ibiryo nk'abana b'inaha cyangwa kugira amafaranga yo kujya ku ishuri. Ntabwo ubwo bubasha papa yarabufite. Twicwaga n'inzara tukizina n'ibyo amapera y'abandi nacuka imyumbati.
Ubu se usubiyeyo uzajya gusaba imbabazi abo bantu w'ibyo amapera dore kuba
ayo mapera ahubwo ntiyashize ahubwo icyo gihe baradufataga tugasaba imbabazi bakaziduha byararangiye imbabazi zaratwanga baradufataga kubera ko twarabana kubera inzara ukiba ugafata amapera bagahita bagufata bagufata ati mumbabarire rwose ntarishonje n'iki ako kubera ko bari bafite umutima wa kibyeyi n'iki bakaguha imbabazi cyangwa bakagukubita inkoni ukagenda ukiruka. Urumva n'ubuzima ni ikosi nk'izindi.
Icyo iyo usubije amaso inyuma rero ukareba ubwo buzima wari ubayemo, wigeze utekereza ko umunsi umwe ushobora kwisanga mu gihugu nka Canada, kimwe mu bihugu umunani bikize cyane ku isi?
No, ntabwo navuga ngo nabitekerejeho, ariko hari kubera ko nari naramaze kugera muri area yo kubyina yo guhamiriza yo kugera gute, urukereza rwagendaga mu mahanga. So tukumva icyo kintu kivuga ngo kujya mu mahanga ni nacyo cyantayaneye ntuza yo kuvuga ahubwo ushobora kugenda ikintu kitwa cya mbere ndatekereje indege. Ahubwo mbaza indege
ubwa mbere uyijyamo
bwa mbere njya mu ndege baravuga ngo indege yugiyemo uraruka indege ugira gute indege ni ikibazo ugira muzunga ugira gute. Ndibuka njya ku kibuga i Kanombe cyari nkuko sinzi no kurongora ubukwe sinzi ko byari bishimishije nkabyo. Ninjiye mu ndege rwose ndavuga nti ubu se iyi ndege irahaguruka kuko hano hasi ijye mu gicu. Urumva ndicara ndategereza reba abazungu uretse ko abazungu bo turi nayo imaze kubamenyera kubera ko bazaga mu Rukari abaturisite abaje gusura ingoro y'inyanza mu Rukari baje gusura imva y'umwami Rudahigwa twarabakiraga. Indege irahaguruka iragenda ntegereza yuko nza kuruka reka da sitaruka ntegereza yuko nza kuzunguruza n'iki ngo si ikintu kiyagira ariko n'ubu kiraba n'indege amaze kugendamo nyinshi ariko ikintu cyitwa amatwi kugira ngo amatwi kuziba ahantu indege iba igeze mu gicu. Ibyo nibyo byambayeho ndavuga ndapfuye nta n'ubu ngubu karabaye.
Wari ugiye icyo gihe?
Icyo gihe twari tujya mu Bufaransa muri 1990.
Umaze kugera mu Bufaransa ku nshuro ya mbere uvuye ku mugabane wa Afurika, wabonaga bimeze gute?
Wabona ukuntu ni nk'uko ukuntu u Rwanda rwa mbere uko rwari rwubatse nk'uko u Rwanda rwacu rwubatse. So warebaga itandukanyirizo ryaho uvuye n'umujyi ugezemo twari i Paris. Urumva i Paris rero ukageranya na Kigali ya kera waravuga kuti ahangaha ni mu ijuru. Uye twarageze narageze ndavuga ati ni mu ijuru ahangaha nageze.
Kenshi na kenshi nkunze kubaza abantu cyane cyane abo muri diaspora mbabaza ikibazo, ikintu cya mbere cyabatunguye bakigeraho bageze muri Canada, ikintu cyagutunguye cyangwa se ikintu cyagutonze kurusha ibindi na n'ubu wibuka ukicara ugaseka ni nk'iki?
bibintuza biri different bibi n'ibintu bitandukanye
eh uduhe rugero
kanadi cyambere cyo kuyinjiramo ntabwo ari gupfa kuyinjiramo cyo ni ikintu kibaza kugutonda
wahinjiye mute
kanada ntabwo ari igiye gupfa kuyinjiramo uko bushakiye
wamaze kuba umunyekana dushatse wabivuga byageze gute
ibyo byo byo ni sari sokre utashobora kuvuga ariko kanada Kanada ni igihugu mbere yuko cyinjiramo ubanza kuba watinye byonyine urugendo rwabyo byonyine kugira ngo bagire iyo mipaka ibiki kwisobanura kugira gute ibintu byinshi ariko iyo ukigezemo ni igihugu ubona yuko ari igihugu cya mbere kabisa gifata abaturage bacyo neza cyane niyo utari waba umuturage wacyo uba wumva uri iwanyu rwose ukuntu kigufata mu buryo bwose waba uri umukene waba uri umukire gifata abantu hagati na hagati
abantu ntibiremereze
abantu ntabwo biremereza ngo bigire agatangaza bumve yuko ari iki ntabwo no Kanada muntu wese ari mu kazi ke ku kazi ke karamuhemba ukwe n'undi ari mu kandi karamuhemba ukwe kandi bahahira hamwe mu isoko rimwe yaba ari prime minister ahahahira niho mahahira yaba ari minisitiri aho mahira agahahira niho mahira afo rero ngira ngo nibyo wenda bitari byagera muri afurika
hanyuma ikintu wibuka ugaseka ukavuga ngo iyo nza kuba narabimenye mbere sinari kugikora ni nk'iki mu buryo bujyanye n'ubuzima bugutungwe cyangwa se utari usanzwe ibyo mu cyongereza bakunze kwita culture shock
so shoke ni icyambere cyo nicyo kugira ngo mbe narindi muri Amerika hanyuma mpite ngira muri Canada aho niho yahandi nyine hakureba hejuru kwa kureba kure
birumvikana reka dufate abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mu minota mike turaba dusoje ikiganiro Victor wiriwe yego uri he
ni Kigali
ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
bansurire nyabyenda uraho
nyabyenda baragusuhuza
ya makuru muraho namwe
yego gusa nashanye neza ni yabyenda ku Kimihurura mu ndahemuka niwe ya baba uracyashyenga nka kera
nicyo gitumaye yashatse
ayayayaya ubu ndigurire kamwe rwose
ubu ni bakama aradutahura
igurire kamwe rwose kuko tugukumbuye cyane pe ndanamushimiye ku mugaragaro twagwerekaga kera
ndimo ndategura kuzaza munyitegure
cyane kabisa ndakwibuka mu rugando ukuntu watagiye ibintu kabisa yakoze igikorwa gikomeye kumvaruka amakuru ya bisanzwe kukumva ijwi ryawe indirimbo zawe nta bihangano byawe twumva ino
ariko abanyamakuru ngiyo umuntu atabaye akantu ntibacishaho indirimbo zanjye kandi zirahari mujye mubaza telefoni mubabaze amaradiyo barazifite narazohereje
ubwo na Edi ubwo Edi nawe amwaya kano ngo yapibutse rero
ibyo gutanga kano hano ku ijwi rya Amerika ntago tubyemera kandi ndibaza ko nyabyenda indirimbo zawe nkuko wabivuze abazifuza bashobora kujya ku rubuga rwa YouTube bagashyiramo amazina yawe bakazibona siko bimeze
yes niko bimeze rwose
Yeah, Edi, buriya ujya kuri YouTube gushakisha indirimbo warusanzwe wenda uyumva nko kuri radio ukavuga nyumve noneho ntuje ariko umva ntago wamenya ngo ugiye gushaka indirimbo ya Nyabyenda yitwa gute ntago twari tuzizi
ugishyiramo amazina ye zizahita ziza
iya nk'ubu ntawari uzi ko naririmba tube tumuheruka abyina avuze ingoma ari umuntu utera brage cyane uryoshya agacupa bitarabaho
Niko ariko uze kuze ngira ngo Edi abemere na amazina yanjye no kuri Facebook ni Nyabyenda Da Costa so musha abantu bose banyumva bashobora kukumbona kuri Facebook kuri YouTube ahanose
Oya akoze igikorwa gikomeye ubona bari bakwibagiye barakwibutse ubu nanjye nisimbona imaji yawe yose ubu tugiye kugushakisha pe ahubwo ubu radio zano zifite ibibazo tugiye kuzibaza neza rwose nashimire kandi Edi rwose pe
urakoze
neza cyane
Victor urakoze cyane nawe kandi ukomeze ugire umunsi mwiza reka dufate umuntu wa nyuma Elias wirwe neza
neza cyane kose
mu masegonda make cyane uri hehe ikibazo cyawe
masegonda make ndi Bujumbura mu Burundi ndabona umwanya wamaze kugenda nashaka kumushimira uwo muririmbyi hama nongera ndamubaza karabazo kagufi ya mbega mu ndirimbo ziwe yoba yibuka gukebura abantu dusigaye tubona bambarira amapantaro mu ntege cyangwa bakambara amapantaro ya myose ku mavi cyangwa se bakambara impuzu zituma bagenda berekana ibisugu byabo bikagendera hanze cyangwa bakambara impuzu ngufi akabazo kanje kagufi ya karako murakoze
Elias urakoze cyane ndibaza ko mu gihe turimo no gusoza Nyabyenda Da Costa ubutumwa unasubiza icyo kibazo cya Elias mu masegonda make cyane ku bakunzi bawe no ku bandi bakurikira ibyo ukora
ya Elias murakoze cyane icyo kintu rwose nicyo nifuza umbaje ikibazo cyiza nicyo nifuza ko umunsi nzagaruka ngomba kuza muri Afrika ibiyaga bigari hose no kwigisha abo bana bigana ibintu babona kuri televiziyo naho ndabikora kubona kuri televiziyo ngo byabaye bibaye gutya ngo abantu bambaye gutya nawe ukajya kwambara gutyo uwo muco rwose ntabwo nanjye mwishimira ariko ngomba kuwufatanya n'amareta na za guverinoma tukabirwanya niba tubyizeho twembi tugasanga ari byo hanyuma ku bakunzi banjye kugira ngo ndangize nagira ngo mbashimire cyane banyumvise cyane cyane abo mu Rwanda inshuti zanjye twabanye cyane abo bo mu Rugando abo twabanye Nyamirambo abo twabanye Nyanza abo twabanye Ikiruri abo twabanye Gisenyi abo twabanye
barakumva bose Nyabyenda nagira ngo ngushimire cyane nawe kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire ngo tuzongera tugushake wongere uganirize abakunzi bacu wakoze cyane
murakoze cyane Edi nshimiye ijwi rya Amerika kandi nizera yuko tuzongera muzongera mukama ikindi kiganiro kuko mfite ibiganiro byinshi ubwo ni mwebwe muzamenya gahunda zacu
urakoze cyane nshimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije ikiganiro reka tubasigire indirimbo uwo mwami ni mwiza ya Da Costa Nyabyenda muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
Oh, my name is Kanda na na vi kwinge. Oh, my name is mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.